Abooluganda Yesu yebazibwe, twebaza Mukama abukeseza olunaku lwaleero, nebaza Katonda nti tukyali balamu. Abooluganda newankubadde waliwo ebigenda maaso bingi, lockdown yeeyongeddeyo, naye mbagamba nti mugume, teri kitaggwa ne kino kijja kuggwa. Twambala amaanyi tulwane olutalo luno. Olutalo lwe tulwana si lwa mubiri na musaayi. Luno olutalo lwatandika dda mu nsi y'omwoyo n'olw'ensonga ey'abooluganda tumanye nti tuli mu spiritual warfare. Era thimu yaffe nga bw'eri eya wiiki eno yakulwana lutalo according to Isaiah 54:17. Bayibuli yetugamba nti no weapon forged against us shall prosper. Bingi bye bateeseza ensi eteesa, naye Mukama waffe ayogedde nti tewali kyakulwanyisa ekinaaweesa. Ekinaaweesebwa eri obulamu bwaffe, ekinaalaba omukisa. Tugendeko mu Bakolinso ekyokubiri essuula ya 10 okutandikira ku lunyiriri olw'okusatu. Bible egamba nti though we live in the world we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of this world. Abooluganda newankubadde tuli mu nsi eno, Katonda affe yatusindika twava mu nsi ya mwoyo, era buli kintu ky'olabanga kirabisiddwako mu nsi ey'omubiri tegeera nti kyatandikidde mu mwoyo ne kiryoka kijja okulabisibwa mu mubiri. N'olw'ensonga eyo tulina okubeera n'ebyokulwanyisa nga biva mwoyo. Tusooke tuwangule mu nsi ey'omwoyo, buli ky'owangula mu nsi ey'omwoyo physically kibeera defeated. Tuwangule nga tuyita mu kusaba. Abooluganda tulwane olutalo olw'omwoyo. Waliwo embeera z'oyinza okuba ng'oyitamu ng'omuntu ng'olina ebikuwakanya, olina ebikuopozinga. Bayibuli eyongedde n'egamba that on the contrary we have divine powers that help us to demolish strongholds. Waliwe bigo, waliwe bikutte mu bulamu bwo, naye tukozesa amaanyi ga Katonda okubeera nga tusika ebigo ebyo, tubijjayo, tubimalamu amaanyi, kubanga ffe tetulwana ng'ensi. Bayibuli eyogera ku arguments in the spiritual realm. Wabaawo ebiwakanya nga bigezaako okwekulumbaza, nga bigezaako okwewanika, naye amachago olwalera Abooluganda tugenda kuwanulayo ebyo byonna ebibadde bigezaako okuwakana naffe. Katonda affe agenda kuwakana nabyo, agenda kuba abalabe bonna abagezezaako okuyimirira mu kkubo lye. Buli ekigezaako okuwakanya tukozese ekigambo kya Katonda kibeere nga kituwanguza. Haleluya. Era tugenda mu kusaba akaseera kano, weeyongereyo saba, koowoola Mukama omugambe tuwe ebyokulwanyisa ebyo eby'omwoyo ebigenda okutuyamba okuwangula, ebigenda okutuyamba okumalawo omulabe Sitaani. Abooluganda tusabe, tuyingireko mu kusaba. Atonda omulungi ow'ekisa, tukwebaza kubanga oli wamu naffe Mukama, otuwadde ebyokulwanyisa ebitali bya mubiri, ebitali bya musaayi nga tulwanagana naye n'ensi eno, naye waliwo by'otuwambaziza Mukama Katonda wange by'ebigenda okutuyamba okuwangula nga tuyita mu nsi eno, nga bangi balina ebirowoozo, nga balina ebibatabuddetabudde. Amakya g'olwaleero Mukama Katonda wange, nkoowoola amaanyi g'eggulu okuyimirira naffe Mukama. We plead the blood of Jesus, omusaayi gwa Yesu tugukoowoola eri amaka gonna, eri abantu bonna abasobeddwa, abatabuddwa Mukama, abalina ebibuuzo Mukama Katonda wange. Twambala ebyokulwanyisa eby'omwoyo Mukama, tukoowoola omusaayi gwo Kabaka abakabaka, amakya g'olwaleero nga tuwakana n'ebibadde biwakana naffe Mukama Katonda wange. Tulumbagana emyoyo emibi egifuga aggulu mu bbanga, ab'amasaza abafugira aggulu mu bbanga, tubasindikira muliro mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Bayibuli egambye teri kyakulwanyisa ekinaaweesebwa eri obulamu bwaffe, kinaalaba omukisa, na buli lulimi olunaatugolokerangako tunaalusingisa omusango. Sitaani n'emizimu gyotubasa wansi yonna bye mubadde mukola okutumalamu amaanyi n'okutuzza emabega, lubyambulula amaanyi tubisumululako muliro mu linnya lya Yesu. Wabeewo amaanyi agambala abaana ba Katonda, amakya g'olwaleero nnangirira amaanyi. Wabeewo ayambala amaanyi, wabeewo agenda ku ddaala eddala, wabeewo ayimusibwa amakya g'olwaleero mu lutalo luno lw'omwoyo we tulimu. Oba tetulumeggana na mbiri na musaayi, naye ffe tuli bawanguzi n'okukirawo mu Kristo Yesu atuwa amaanyi. Mukama tukwebaza kubanga owulidde okusaba kwaffe. Abooluganda Mukama abawa omukisa nga tweyongerayo okusaba, nga tumanyi nti bye tulwanyisa si bya mubiri na musaayi, era tugenda kuwangula.